bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugun sadayaal barayse faylaha ka dhawada qodobada warkaan ay raabnamoonka door koroon idaacadda radio bws hay-adda dhegaystayaal madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed oo gurushii muqdisho kula kulmi madaxweynaha maamul goboleedka galmudug wasaaradda warbarashada soomaaliya oo shur muhiim ah ku qabatay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay deegaano ku tirsan gobolka baay al-shabaab xukunta uu sheeku fuliidi iyo wararkii in kada dambeeyey shirka golaha wadatashiga soomaaliya ee muqdisho dowladda soomaaliya oo beenida in qorashiya kaleeta shirka madalle magaalada taalla iyo maado ciidamo ku tirsan dowladda federaalka soomaaliya oo howlgalkooda deegaanka wisel oo dhowaan ka dagaalamaan ciidamada dowladda iyo dad ku tirsan dadka deegaanka akhbaraadka banaankana dhegaystayaal waliba ku door korona xabad joojinle kaka dhawaaqay gobolka tigray iyo xaaladda makle oo geeki degan bareyse fayle dhegaystayaal waliba waa bareyse talaade oo taariikhda miilaadigan waliba ay ka beegan talabaatii sagaalka bili lixaad sanadka lamaad kun labaatii gowka intaasi walibahna qodobadii warkaana hiraabnamo inku door koroonay haddana ka dhawada dhugun sideel warkii hiraabnamo oo faahfaahsan bareyse fayle dhegaystayaal madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagaran waliba guriguusa ka deganyay magaalada muqdisho ka qaabilay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor booqashada lamaada hogaamiye iyo waliba diridda laka saaray doorashooyin kale falaayin soomaaliya ku dhiyaan iyo sidii lanka wada shaqayn lahaay xiriirka lamaada dhina lamaada hogaamiye waliba kuma dayn dadku u qayb galaay shirka ku furug magaalada muqdisho oon dhexeeya dowladda dhexeeya maamul goboleedyada dalka shirkaas iyo waliba diridda laka saaray sidii lanka warqaban lahaay lamaada dhina wasaaradda warbarashada soomaaliya oo shir muhiim ah ku qabatay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay maxamed bare hilowley faahfaahin torkunin fiiriye
magaalada baydhabo ee xarunta ku meel deerkan ee maamulka koonfur galbeed yame bashiir uusan ka furmay wasaaradda warbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka soomaaliya iyo wasaaradda warbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed shirkun yamaba uusan ka saabsanyaa wadatashiga qaab dhismeedka tayodhowrka iyo halbeegyada wasaaradda warbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka soomaaliya iyo sidiilin xoojin lahaayey nidaamka warbarashada soomaaliya ee yataa kuleyasa midooda yurub shirkun yamaba uusa socdo doonee muddo laba maalimoode warmaba uusa furay wasiir ku-xigeenka warbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdifatax isaaq maxamed
marka haddii uuna daboolna marka sadiidiisana ardayga jari iyo lankiwiinaya oo iskoolkan baahnaaya oo ku saaqibi ama warbarashadii in helna haddii baahidii oo la daboolo marka may waajib bay anti la hela dad mas-uuliyaddaasayti gudbi karo oo ardaydaasayti walbaro karo kolley isiina geeka may bilaawin etina tababarkan una hadda ka furahayna may bilaawin etina dadkaasayti oo walbarashada ma arine ku daaya ama da-adiyo kuwiinati sidii landaboolo lahay baahiyaha waxbarashayo un baahni dadki furo lahaayey jidka ka toosii lahaayey hagi lahaayey mustaqbasho toosii lahaay isigu isin lahaasin xuli may rajeeyayhin dhammaantiin dad macalimiin e oo qualified ee walxabaradii aqoontii oo laka kalsoonyi mas-uuliyaddii saaran ardaydaasayti intii walbaro koran iyo aaminsane dadka haddanta ka jara most of them may rajee yacnii intii mas-uuliyaddaasayti isin hadda la siin dhiibahay oo intii ardaydaasayti walbartan yacni wasaaradda aboodiya isku koobanta dareemi kartan duruufaha dhaqaale waddanka ku jara dartee hay-adaha haddan oo kaalmayahay ADA-dan maadsiyin sida hay-addan creative oo barnaamijkan mashruucan lead gareeyahayta fuliyahayta wasaaraddana kula shaqeeyahayta marka may rajeeyana intii unu nagana stateka ka badan oo ku faa'idaysada maadaama mashruuca ballanka talagalay south west soomaaliya oo dhan alanka talagalay gaar ahaan south west anka badan hadda afarta degma baydhabo iyo diinsoor iyo baraawe iyo maybo yacni walaweyn haddii macalinkii iskoolan seedana ardaygii lukyaab intiisu naftirshee qeyb ku nagada intiisu saaqida ama macalinkiiba hoos eegseeg nagada may lukyaab ee tennising lahayna marka may rajeeya yacni wasaaraddana intii roosha qaadata attendansiga macalimiinta dabcan waloo may buha laska controlow oo unbaahan engliska haga yacni bini aadankaba controlow kaleeyi marka wasaaradda roosha intii ha kubata iyo rajeeya oo macalimiinta controlla attendansijo iyo ma aragna xaadiritaansho fiirida sayoona ardaydii mas-uulka ku haayan ma aragna in controlan saas oo kale may rajaynayaan intii enrollmentiga ardayda halkaas million iskoolkii malaha kanaga koro laakiin ma in baahanta gradually intii si tartiib tartiib ah oo iskoolkan kanagniyaan baahanna iyo la daboolo baahiyaha iyo qaban mid kale may dadaal dheeranka jarne intii uu soo binay macaadkii tababarada macallimiinta oo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed aan haysan macaad ma jar hadal kitaab baraw geekam kooy lahayn hadal dheer oo maxfa dheed lahayn may lisin jeey lahayn macaadka oo dhisanaada lahayn
wanaaba goojoog hayay agaasimaha waaxda taydhoorka iyo halbeegyada ee wasaaradda warbarashada Soomaaliya Marwo Maariya Zakariya Ahmed iyo agaasimaha waaxda taydhoorka iyo halbeegyada warbarashada Koonfur Galbeed mudane Sayid Cali Jeele Ibrahima
eedan maasiin maxamed barre xubno ku tirsan dagaalamayaasha ala shabaab magaal iyo waliba markaleed fagaare ka toogdana muddo toddobaad gureed gudashay tuman qof ayo ka eedan intii la shaqeeyeen dawlad shisheeye toddobaad toogashada waliba yakshal leena deegaanada jilib ee gobolka jubada dhexe iyo deegaanka bulufulay ee gobolka bay toogashada koobaad waliba ka dhigay go fagaare oo kale degmada jilib walibana ku sunay boqolal shacab ah oo la kaamareeyay daawadan dilka toogashada afar kumada dad kala kaayay intii la shaqeeyay sardoonka Mareykanka iyo kan shanadna waliba la kaayay intii la shaqeeyay sardoonka Ingiriiska shan qof ala shabaab ee toogti iyo ka toogti degmada Jilib waliba ayo iska jiraan dhalinyar iyo dad daay oo magacyo shale Muusaad Muuse ee Haaji Daahir Abdu Mad adow iyo Cabdullaahi Umar Maxamuud iyo Cabdul Qaadir Adaan Hassan ayo kaayay intii la shaqeeyay sardoonka Mareykanka kan shanad noole balak magacaabi Cabdiraxmaan Ahmed Maxamed oo la kaayay intii la shaqeeyay hay'adaha sardoonka Ingiriiska dhinaca kale ee shabaab goofagaare oo kale deegaanka Bulofulay ee gobolka Bay wali bay ku toogtay shan kale oo ay kaayay intii la shaqeeyay sardoonka Mareykanka maalintii ahadayti la hadhaafi iyo saaslimada la shaba fagaar kale degmada Saako ee gobolka Jubada Dhexe wali bay ku toogtay ilaa li qof oo shan kumada meel hayaan halna bilaamay hayti wali bay ka eedaytay intii uu ku tirsanaa amal shaqeeyay sardoonka Mareykanka wali bay geek maalintii la maad galay shirkada golaha wada tashiga qaran kaasi oo shalay madaxdan ku furmay xarunta deegaanka fasiyooni ee magaalada Muqdisho wali baranon ku hadlay arma badan kulankii shalay wali baran ku hadlay dardargelinta hawlaha doorashooyinka wali yaaboy qab soomi horumarkii la sameeyay iyo hadii oo jaran caqabado ay la kulmay shirkaas madaxda madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe ee shirkaas wali baran qayb galay aalada Zoomka usoona kumuqan dalka Turkiga wali bana la filay geeka intuu sa ka beere shirkaasay waana hadeera caasimada geeka iyo waliba markaleed iyo kulankaasay dareero doona wali bana la filay intii ku qayb galan gudiga gaarka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya xil saare aranta doorashooyinkaana si warbixin kooban gudigii la wadaaga doona madaxda dawladda markale ayaa lan ku hadal doona in shirkaasay dirada la ka saara doona xaaladda dhabta ah ee walaay qabiyay intii la dhameystiray shirka golaha wada tashiga doorashooyinka wali bale filahay intii madaxda heshiis iyo deeran isla markaana la gabagabeeyay maalmaha hadareere waan la ku saar warmurtiyeed arimooyin doorashooyinka qusay dhinaca kala afayaanka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimu wali ba ku hadalay shirka shalay magaalada Muqdisho wali ba uu soo beeniyay in shirkaasi uu ku hubadeel doona heshiiskii 19 Sebtembar ee sanadka hor ee doorashooyinka qusay Macalimu wali ba uu soo wajanaanka talmaamay warar kale isla marahay oo ah in heshiiskii 19 Sebtembar uu ku beddelo doono heshiis cusub la deere doona.
Golaha wada tashiga qaranka Soomaaliyeed oo ay ka qayb galayaan madaxweynayaasha dowladda goboleedyada ee Puntland, Galmudug, Jubaland, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir kaas oo shir gudoomiyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble madaxda waxa ay ka wada hadlayeen oo ay ku kala warqaadanayeen muddadii bilka ahayd ee kala maqnaayeen waxyaabihii qasoomay doorashada la xiriiray iyo horumarrada la sameeyay iyo sidoo kale hadii ay jireen caqabado kuur gudbanaa in shirka ama laga gungaaro xilligii doorashada maanta dhinacyada oo dhan runtii si saraaxad leh ayay uga doodeen shirka uu sii soconayaa maalinta beri haddii ee baydmo waxaana oo la hadlayay sidii loo dardargelin lahaa arrimaha doorashooyinka iyo waxaa loo xusaaray in guddiga doorashada ra-iisul wasaaruhu uu u qabtay inay kasoo shaqeeyaan dhinaca farsamada in ay soo dhirandhiriyaan qorshayaashooda beri ayaana la dhageysanayaa guud ahaan waxaa laga wada hadlayaa oo arrimo la xiriira shirkan iyo shirkii 7-12-kii May ma jirto wax qorsho ah oo laga leeyahay in haba yaraatee la bedelo qorshihii ama heshiiskii 7-12-kii Sebtembar ee mararka wararka qaarkood ee dadku ay sheegsheegayaan ama maaragtay laysla dhex maray haba yaraatee wax ka jira ma jiraan
baraha bulshada iyo warbaahinta qaar waliba ay qorahaynaa in qaar kumada heshiiskii la deeriyay oo lagu bedelo doona sida in magaalooyinka la dhamaa iyo tirada ergooyinka la ka dhaka 11 xubnood ciidamada kumandooska danab ee ururka lixaad guutada tumiyo lixaad ee dowladda soomaaliya jeedi deegaanka wisil ee gobolka mudug wali balaa ku waramaa intii meelo ka sameeya howlgal ku dhanga dagaalmayaasha al-shabaab ciidamada oo wadada baabuurta dagaalka waliba howlgal iyo ka sameeya inta badan duuladka deegmada deegaankaas oo dadkii degnaayay iyo kubugta alan walibana la filayo gargaar caafimaad iyo gargaar degdeg ah ciidamada uu soo gaamiyo taliyaha ciidanka danab ee gobolkaas iyo waliba uu sa tilmaamay inuu jeedka howlgalku sii sida al-shabaab lagu ku saar lahay deegaankaas iyo deegaano kale ka dhowdhow sidoo kale waliba uu sii sheegay in ciidamada dowladda sameeyay xaqiiqo doona ammaanka deegaanka islamarkaana howlgalka sii dareero doona maalmo koor yahaytay markii dagaalyahan ku tirsan al-shabaab deegaanka wisil ee koonfurta gobolka mudug iyo ka qaaday weerarkaasi oo ka bilaawday walyaabo qorxow isla markaana meelo ka amuuday ilaa 30 qof oo in iska jaray dad shacab iyo ciidamada dowladda meel warkaasi dhigaystayaal si ku yahay hiraamnimadan waliba waa idaacadda raadiyo baydhabo haddana akhbaraadka banaanka wakaaladda wararka caalamiga iyo waliba ETV-ayte in maamulka kumeergaarka ee dowladda federaalka iyo magacowday gobolka Tigray ka dhawaaqay xabad joojin ka hirgal gobolkaas taasay oo taageertay dowladda dhexe ee federaalka wakaaladda wararka Associated Press iyo waliba ETV-ayte in dowladda federaalka yeena aqbalay xabad joojinta degdeg ah wararka xabad joojinta iyo waliba saas haato xaqiiqo warbaahinta garaasa dowladda federaalka Ethiopia wakaaladda wararka AFP iyo waliba sidoo kale tabiiday in maamulka ee dowladda Ethiopia magacowday gobolkaas iyo ka bixin magaalada Mekelle ee caasimadda Tigray isla markaana dhinaca kale iyo ku bixin ciidamada isla markaana gacan ku haynta magaalada iyo lagu wareegan ciidamada la magac baxay Tigray Defense Force kureed magaalada iyo lagu wareegan afhayeenka TPLF iyo waliba uu xaqiijiyay waliba uu warmay wakaaladda wararka Reuters waliba uu xaqiijiyay in gacan ku haynta magaalada iyo haayaan dowladda federaalka waliba ay sheegdeen xabad joojintaas ay dareero doontay ilaa dhamaadka xilliga beerala ka kafalada waliba ay sheegdeen inuu jeedka ata sidii beeralayda ay sayon helaan fursad iyo dhulsho ka abuuradaan waliba la ka amray hay'adaha dowladda intiyo xabad joojintaas ay dhaqan geliyaan dagaalkan dhexay ciidamada federaalka iyo haanta kare waliba ha bilaawday bilo November sanadkii la dhaafay kureed markii ciidada dowladda ay ka eedeytay ciidamada Tigray intay weerar ay ka qaadeen taliskii ala qoyga saldhiga hay ciidamada dowladda bilowinkii la hadhaafay dagaalo culus ay ku dhigay gobolkaas sidoo kale hay'adaha xuquuqul insaanka waliba oo ciidamo kulan jeedina ee dowladda federaalka kureed markii ciidamo ku tirsan federaalka iyo Eritrea dagaalkaas iyo ka galan gobolkaas laakiin dowladda iyo Eritrea buurkaas beeniyan dhinaca kale warsaxaafadeeda kubay xafiiska hoggaamiyaha guud ee qaramada midoobay wali baalon ku hadalay dhacdooyinkaas gobolka ku cusboonaaday hadda warkii dhageystayaal isan kula dareertay hiraabnimadan idaacadda radio baydhabo magaalada baydhabo tan in kaga intana kulmaan warkuma lama daamanaala warku oo doon wali bariidan ka dhageysto kortana bogga internetka radio baydhabo.net
Wa 89.5 FM Radio.